Fresh Kid okay, Generation
yeah.
Music
Exclusive from
Pick Mimo Labati Moku no Noku Chesha Chief Kids, let's go Master, K.L.B.
Tulekolwa mutishinka fena lelo tulekolwa Na lelo 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 lelo tulekolwa Iseni mupepi mwe tuneko ubwalo bwatalala Iseni mupepi mwe tuneko ubwalo bwatalala Bantu ifwe shita yose tufaya yose fe tulekolwa Bantu ishita fe yose tufaya yose fe tulekolwa Na iwewe munandi isako kuno fe mupepi Bantu fwebo yalishibikwa fwebo ni yakuna kulala Ishita fe ifwe yose Tufwa adonse fyo tulekolwa Na lelo tulekolwa mutishinka fe na lelo 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 tulekolwa 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 Ubwa ila no wacha ala mwandi ni akuna kulala Ishita yonse ifwe mwandi tufwa fe yonse fe chilelila Takwa banoku ya kunganda ifwe yonse ifwe fe kukolwa Ala mwandi ni fwe waifwe ifwe mudala fwe babako Ishita yonse fe chilelila tatufwa yonse kuya kukunganda Iseni mudambe ko mtazo ala ni akuna kulala Paka fe na kumatunda macha Ishita yonse fwe tufwaya Yes, na lelo tulekolwa mutishinka fe na lelo tulekolwa Na lelo tulekolwa mutishinka fe na lelo tulekolwa Na lelo tulekolwa mutishinka fe na lelo tulekolwa Na lelo tulekolwa mutishinka fe na lelo tulekolwa
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 Na lelo tulekolwa Na lelo tulekolwa mutishinka fe 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 na lelo tulekolwa
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 Yeah Ati tulekolwa Efi yaba fye kula kolwa fe zona Yeah Wakatie Ha ha Yeah Tie Kenja K.L.B. Master Saudi Jif Kit Let's go Ha Napua fye
Exclusive